akaniambia man kidogo tu onja tu takisi maisha iko sorry before ni realize situation iko has ningekuwa mwaisa singesikiza advice movu za movu sasa roho yangu nahisi kama iko mbali nawe e bwana nafsi yangu nahisi kama imetengana nawe kaniambia njo mwana ninakupenda 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 Nikashindwa kusamehea walikwaza moyo wangu jamani moyo wangu mema niliwatendea mateke kanitolea wakaniacha na uchungu jamani ni uchungu ila kwako mara move tena sana nimekutendea move kaniambia mwana jo nimekusamehe ila kwako mara move sana nimekutendea movu kaniambia mwana jo ninakupenda unconditionally unanipenda gabi amazing unanishangaza vile ubebaki makosa yangu unconditionally unanipenda gabi amazing unanishangaza vile ubebaki makosa yangu Vile ubebaki makosa yangu.